abadu yahay bulshada uu xeeliya dalkana uu hagar baxa intuno heegan yahay minima waa wada helay intuno heegan yahay minima waa wada helay bihi loo qabay harra waxaa haqa biray adii